kitu gani?
Ulisikia wapi?
Unatetemeka we kitu gani?
Queen B.
Baby uliona wapi?
Ningekuwa mwanaume, ningeamini mke wangu akienda out na mabeshte na mvingi ya mpesa. Oh, drink to me.
Ningekuwa mwanamke, ningeamini mume wangu hata akirudi nyumbani na lipstick kwa shati. Simvurugi labda ni rafiki.
If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga. If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga.
And if I was a woman, I would never hug a man, cause wangu ingeni jomaro, ingeni paki nyongo, ingeni waja kwa
mo. Oh, shari, tulia, wacha na pressure.
Nitaibeba bila aibu.
Chana na pressure.
Baby nipe boxers, mimi nitaidunga bila aibu.
Chana na pressure.
And if I was a woman, singeogopa takupekeje mume wangu.
And if I was a man, singeogopa takulamba lamba mke wangu.
And if I was a girl, I would leave the girls to go alone.
Oh, Shari, tulia, wacha na pressure.